Standing hard on the ground, keeping hip hop alive. Trusting God is the only faith I have. They inspire gossip while hiding the truth. Trying to beat and dispose the youth. We have got the rights, we are always wise. You must have more plans to achieve in life. Having positive mind, ha! Wise and creative, keep stronger beside. And be much active, uchumuna yumba. Chinna didimia, mabao na funga, watu anashangilia. Kishen hizo bay, hapa tunalalama. Nyongi anaseya, kiongea ni lawama. Walo kutegemea, ndo kwanza mafisadi. Furugo na chochea, na kujia kuomba radhi. Mbuga mikono ni mwao, kufanya kwao miradi. Kusimama mbele yao, zao ni kujua idadi. Hewa kichafua wao, sisi na ukua.
Funzo ni kujifunza maishani. Mziki na elimu, gumzo na mafunzo ndani. Get more, this is chance to learn. Ever never trust no one. Funzo ni kujifunza maishani. Mziki na elimu, gumzo na mafunzo ndani. Get more, this is chance to learn. Ever never trust no one. Funzo.
Victims of truthness, nachangia maafa. Bila peace and patience, ndo maisha gani sasa. There's so many challenges to face in life. Making of changes when I'm still alive. Wingers is my name, siogope vitisho. Ifike kila sehemu, aipate walipo. This game is just real, not talking about balls. It is time to kill, watching out the technology. Struggling for the future, not to run off the past. Where are the tournaments to be a competitor? Bado ni hardcore movement, nazidi kuileta. Speeches as innocence, ni kusupporti corruption. Nilipo siteles, here I pay attention. No time for idiots, shooting to make noise. Rude, bad, cruel, most effective to others. Never pass through the channel, mwisho inakuwa blanda.
Funzo ni kujifunza maishani. Mziki na elimu, gumzo na mafunzo ndani. Get more, this is chance to learn. Ever never trust no one. Funzo ni kujifunza maishani. Mziki na elimu, gumzo na mafunzo ndani. Get more, this is chance to learn. Ever never trust no one.
Funzo. Ukiwa na ujuzi kichwani, ongeza maarifa. Uwe safi moyoni na pia usipende sifa. Tokea hadharani, siwaze kujificha. Jiulize mimi ni nani, nifikapo na wafundisha. Kusema kweli asili yangu, siwezi kuiacha. Anenijua ni Mungu, njia yangu naifuata. Moyoni ondoa machungu, ndo uje kufika hapo. Usipende sana vurugu, yupo aliye juu ambaye ni Mungu Baba. Nitamshukuru milele kwa kunipa hii talanta. Leo hii na vina tele, na mziki siwezi acha. Nipa pums na uzima, utunz na shima. Kumbu kumbu makumbusho mindo ile hifadhi kuu. Not old, not used to. Hili somo muhimu, sote tunafaa tujifunze. Dunia ndo mwalimu, maisha kitabu kitukuzwe. Kusema ni bure, na mnacheni ni wajuze.
Yeah, it's your boy Wingers, back again in town. I'll see you.